biganiro je Edirwema mbasezeho mbifuriza weekend nziza
mwaramutse neza dususuruke kar hanyuze soirée dansante na Kester Emeneya afatanyije na Victoria Eleison
Yo con yo color.
Ijwi ry'Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Soirée dansante twumvaga ni ya Kester Emeneya afatanyije na Victoria Eleison. Zayikola ngalanga nabo bati liwa yo moyibi.
Suka suka yalavia motoka kaliwae. Lola e lola mwana. Mama ake.
Mama, I'm gonna get you.
Murumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke hano kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nyuma ya Liwa Yomoyibi tugumane na Zayiko Langaranga muri Ben Petito Karahanyuze.
Yo
America ikiganiro dususuruke koko karahanyuze ariko rero igihe kitubanye gito cyane nibyo kandi koko akaryoshye ntigatinda mu kanwa mbasigiye abakunzi b'ikiganiro heza umurundi sabiyumva yoya uba mu Rwanda afatanyije n'umunyarwanda rushimisha Museveni mugire wikendi nziza wikendi y'imigisha mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
America, yelewe, yelewe, nasikiliza sauti ya America, tusikilize sauti ya America,
taarifa ya habari ya ukweli,
yelewe. Vipindi kya furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya huche veshi Muri sanga ya kose vishi Agasaro kaburaga kaboneke veshi
Aha, kaboneke veshi Ejo hiza na yo ya kose vishi Tusuturu
Tuke na muzika ya kose jinsi Amerikana Iwaye munara Ejo heza na yo ya kose jinsi Tususuruke na muzika ya kose jinsi Amerikana Iwaye munara